yagala kuba bulungi ero yagala obo musanyufu naye nze bwe pima pima mutosaanira wavada ku mugendo
abagaga po bakola batyo era kuba tula okuzifuna
bakola bukozi ne batuyana ne balya nse bakoze
naye gwe wabivaako otuula onorozolera leka gundi olimba tobisaanira abagaga basinga
kyeŋŋamba
kera tukole mwattu abali bitubake gundi tukole namanya okufuna kyetwagala okutusanga tuvuddeyo tuve mukulere engalo banange uno mulembe kukaye nnyo bataera muje tukole
Tukera kwa yuya Obufere nebutika Katonda wafese Wata watesa Kuchere watu sana wu
Wali wogo sanga bambieyo Gendo woza ya mfunda Galia watalina na chaiya Okunyako okunyako usawa
Ongamba tukole mikwano tufune kukasete Tubere wabanywanyi
Nekani saje tulimu wato etite Mukolewe omulimu Kera tukole mwatu Abali mitu wake kumbi Tukole na manyo kufuna chetu agala Okutusanga tufuteyo Tupe mkulele ngalo banange Uno mulembe kukae nyo bataera Muja tukole Wawafu tubu zingeko Kera tukole mwatu Abali mitu wake kumbi Tukole na manyo kufuna chetu agala Okutusanga tufuteyo Tupe mkulele ngalo banange Uno mulembe kukae nyo bataera Muja tukole
Ongamba tukole mikwano tufune kukasente tubere wabanywanyi
Nekani saje tulimu wacho etite Mukolewe omulimu
Ongamba tukole mikwano tufune kukasente tubere wabanywanyi
Nekani saje tulimu wacho etite